Underwater ndongo mai kufound. Underwater ndongo mai nikam. Underwater ndongo mai vitisasa. This people call us wabora in a little champa. Underwater ndongo mai mikam. Underwater ndongo mai kufound. Underwater ndongo mai vitisasa. This people call us wabora in a little champa. New song in a meta kama chua. Mabinti koma zeni bado busa na waua. Nakupa kedi chini uliza yule anajua. Na vile wana kill kama kila wanaua. Taki daddy basi baby shika down. Tabidi chora saba namba nane ndiyo town. Na kuna luka ngine kama wazi shika down. Kupepeta kama shini bado niko downtown. Underwater ndongo mai kufound. Underwater ndongo mai mikam. Underwater ndongo mai vitisasa. This people call us wabora in a little champa. Underwater ndongo mai mikam. Underwater ndongo mai kufound. Underwater ndongo mai vitisasa. This people call us wabora in a little champa. Penduka baby girl penduka. Tabidi tu wangu mangu mayangu katika. Wacha mambo zake niko better than msani. Bila ngoma wana die bado niko fun.
Matenge wana tingisha. Na vile mina roga itabaki tingisha. Tabidi bini keti nikicheki tingisha. Na vile wanafanya kichwa yangu tingisha. Matenge wana tingisha. Na vile mina roga itabaki tingisha. Tabidi bini keti nikicheki tingisha. Na vile wanafanya kichwa yangu tingisha. Tingisha tingisha wanakata tingisha. Na vile wanakata itabidi bambika. Na vile kuna joto itabidi katika. Kwa vile kila msee wanakata katika.
Yo, cheza chini leo kuna lambalo. Kufuta choma shatu nezodani na mbo. Kukata tushirie siku juwa ndio lo. Basi kuja tuende fast unajua ni nado. Underwater ndongo mai kufam. Underwater ndongo mai mikam. Underwater ndongo mai vitisasa. This people call us wabora in a little champa. Underwater ndongo mai mikam. Underwater ndongo mai kufam. Underwater ndongo mai vitisasa. This people call us wabora in a little champa.
Underwater chini maji watare. Baby girl mbaya mbaya wechore. Nipe saba baby cheza kama we. Ziki ziki lebo mbaya usicheze. Delekta nipe doba cheza kama we. Acha maringo bana kumba kama me. Akileta shida chana na yeye. Bima left right bana cheki mingine. Mama muki matri cheki wameja. Chini maji basi njuku karanga. Getaga kisha basi fanana. Bima rada kama safi kisha radana.
Underwater ndongo mai kufam. Underwater ndongo mai mikam. Underwater ndongo mai vitisasa. This people call us wabora in a little champa. Underwater ndongo mai mikam. Underwater ndongo mai kufam. Underwater ndongo mai vitisasa. This people call us wabora in a little champa.
Ni asubuhi nimeamka buda. Taki pole pole kupoteza muda. Kadenge kwa mlango nikapige luga. Na bado kakishika nikampe mula. Kanji ina flow kama nini. Na vile kame bend anauliza ni kwa nini. Nikiche kifiti kwanza kame dunga mini. Na vile kakuka vivitu zake kama nini. Maganji ina flow kama nini. Na vile kame bend anauliza ni kwa nini. Nikiche kifiti kwanza kame dunga mini.